amanyo fumu ne arhamno julli ci yonan na be bañatay bona ci jaaje fate bamba ahmadu ahmadu bamba ahmadu ahmadu bamba